LGL.
Raz. Yes, I'm going to tell you again. Yasuka indaba nangomunye ogqoka idilos kathi senzani lona lana sihlala umascos noma kunjalo ngane lana imini ubaba ispitu pelepele emadlebeni uzozwa kubaba kuthi wenzani mawususa impica abadala I'm not dissing like quest angikhulisa igroup Y2K uzithatha ngempela kuliflame hhayi mkhuzeni nango sedidwa yifame ngimdala ntwana yamadlali nabotakalana athi ngikhuze elungekabiza igama lami Cock trash rappers, I'm a cock rap. Uthini game, you Google tryna find a Zulu letters. Idili game, leni rap, ngiyabagenda bantwana. Phindela kini nangomunye futhi ushunile umfazi. Hayi, ngizwile besho bethu ukhulile umkazi. Manje iphinkinga sekeqala sekevusa abaphansi. Rap ngaze ngayiqala usemncane ungaphaphi. Yini indaba usukhohliwe wakhulela kumina. Deep in prison uyakudida super pelikasi. Umongameli pheli mina vele inkosi yaphansi. Bayakhuza uyaqhubeka ukhuluma ongakwazi. Yazi ngwena ngaba ngibhizi plan i-future bright uzenza ubhik zulu sufuna ukubuyela phansi welcome underground vele bakugqibile nkabi we-good lana don't rush uzoyitela inkani ufike kahle zulu isikhumba sengiboze ngetshali owelele irazo leno isusile khani mkhumbuzeni irazo make ekhohliwe omyekele ndodakalana uhlula ivisi bayamkhuza kezwa sekefuna ihisi akusho ukuthi masibadala madlala abantwana ingube endala yodwa lana esalala abantwana I'm a teacher funda student ungakhohlwa bayangidina abantu abakhuluma inyonga phuma kweso sidwaba ngifuna ukubona inhloko I break through to your ears uzigonga okoko ulova vela khuluma isikopo imina uvila kazi inkosi ephethe umkhonto you need a better person I'm a better person believe me you need me mafuna ukhill ibeauty I'm so dangerous intwana lana ufeel iheat yini indaba sekuqala ukuhlika idlathi ukhulumile baze bavuka baphansi uzontwana makhuzo ntwana don't force things maybe uzwile manje ukuthi angiyena untanga yakhe I'm not your magic stick ntwana mina ngeke ungiphathe uphansi phezulu amabhloko agcwele umoya rika ntwana ngeke ulungelana kuhluleka abadala ibi namba mangishaya kuvele kuvuka omasenge yini thala la wasaba manje ukuqubela izulu okay right ngiyabona manje ugcine kusasemini yini edidi ntwana yami vele izibonise ligini okay right ngiyabona manje labo skinny jeans nani ngikhuzeleni yena ngaze ayiphonse ebhilidini Ugqaqeka thalala sike sikhathi sokudlalala focus antwana uyeke irap izokubhela ithuthu Thula mongazi ungakhulumi lutho awunawo ngisho nomfutho masofuna engomeni kuzanibona nzoka intwana ifaka intambi entanyeni hayi bo razo yawumongameli